Eternal beloved, this is when I will work loss. Your king, I got the message. I love her. Safari, nikakupata kimwali, tumeshinda dhawari. Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia. Siku ya ndoa shera wiki, mie kanzu na jambia. Tumeshinda vizingiti, wamea mtutishi. Maneno yenu chafu, yeye sabuni mie jiki. Mtasubiri mazishi, sisi bado tunaishi. Utamu wa wali nazi, ule na parachichi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka far away. Wache wange, maneno ya msijari. Peke, 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 peke. I dedicate this song to you, babe. My heart is for you, babe. The most love is good, baby.
Nikupeo, nikupeo, mi dola. Arusha na Manyara, ama nikupeda. Nikupe fahari, nikupe dinari. Nikupe bari, samaki wa ishimbari. Roho silo wapinda, wambie ugonile. Naja kiasi wangu, boy, 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 boy. Tumeruka vizingiti, wambea umtutishi. Utamu wa wali nazi, utafune na ndizi. Aisi mama, asali yangu we. Aje mama mkwe, akupera zawadi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, wenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka far away. Wache wange, maneno ya usijali. Peke, 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 pa, 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 pa.
Ndege ulo shikamani na vitu vyangu vya thamani. Ni Adamu ya ndoa wangu, ni mtoto wa mama.
Cheke tu, cheke, 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 cheke tu. Cheke tu.
Yeah.
No power, your king.
Love is good, baby.